era kurwaza era nkomyewo n'akalagaane kodi omanyiko tekajjabulika mbutuufu ngobye bumale bw'omusonzi bwekunyira oluyimba tulepuke lw'abasukkako olaba lwasimu z'abaafa olw'ekyo ojja mu miro bange takukooka bakangabala ne baŋŋoŋa kibi bansiikulira miramba ate ekifo ky'okuyimba nekikyuma nga gyasiringita na lusiringiti olw'obuzinde obuzinde na buli ali enguzo kyenyigamu webali kyemmanyi mukama kunduuluza abalangwa bwemagajja bigwa tebirondwa kirala nninga kabalira mpalampooba tyalikuddimwa bwe mwantuga amagulu mwasesekkukuzi mwaliro n'obwoya enfuuza bwedduka njakasa ateka gino gy'otyamba olumbye oba mwawulira ebiwatuka bwali buginanga bwe buzaawa abamanyi obuwoomwa mmaakaffekye ndeeseka bwino k'omutembeyi atenshoni buli munnayuganda omanyi omusango bijanjaalo birya n'obikkuta mu ttumbi laba tukyalepuka katandika butandisa w'amaaso ku mutimbe nga bw'omanyi ogw'okulya bwe gwasuula wammese mu kita mwatema omulanga ku mufugo mutamanyi nabeewuunyaze kwolwo n'enkampa eziri mu ngato z'abayimbi subuhana watara ze nnali mmanyi nti endongo gye tusuna yandiba entaba luganda ng'ekigudde kuwalukagga ne sebatta teyeebaka kwolwo kale enguzi mwali gikakaatudde naye siyomba nga nammwe mumbuukira mumanya ndirwa ekiika lw'endiba ekiika mu lulinde singa ompa ssente nti nzite taata nzirya ne mmala ne nkuloopa mu busungu bupangise bubaweesa butya omwana wange omutwa paatuwummula mirembe ensi bwetyo bw'olimala okunyaga n'onyagwa naawe ebiri ebyo mu bibiliya mazima nga manyiiko ku lwayo naye ekirungi kyago tegazaawa piers in my eyes gyekkaanye nigerian movie ebyo by'olitenda kuwoma n'eriddira ate mutwe gwo kana amaziga genva nammwe ensanka eri bava bulya nnumbye eyeetunda neyafumbirwa namwandu mwaluukuuma baaba ekyalepuka katandika butandisi bwino yajja abaavu tuli mu kkomera maama ne mukujja ku nsi twabula zino entuyo tuli mu sawuna baganda baffe batusudde mu lwanguzi abaavu tuli mu kkomera maama ne mukujja ku nsi twabula zino entuyo tuli mu sawuna baganda baffe batusudde mu lwanguzi nga bwe ndi kibojera ku lwazi bwino wuno muyiwa tobanga nannyini mwenkya nannyini nkamba n'akugoba ebizigo nannyini byo oli mufere era n'ebizigo bigeta nenemu obimpeerako ennusu ani abyesiiga okukuba eri kirungi nga muntu kukula kyokka bw'otakuzibwa ttabu abulakabaliko neebugiddeko okukira akanyonyi akazimba tono omutembeyi gwe nayimba kwe yasooka mu busawo buganda yatembe yakyayine gonja n'akuba n'ebifaananyi eggomba okuva eggomba ng'ajja mu kibuga misinde gye egyamuyamba mbu teyateguranga bisigalira bweru yeebakira byuma anko batuuze b'ekyawa n'ebifaananyi nga tandise ebba kuba mpewo kampala bw'alinga ensomba byuma bwakya kabali kaalumbye semwezi gwaka ng'omusana kaakira asigala nti talaama kati yatandika obufere buli tipiku ze ne kwe nnava okukyawa ebizigo bye byannumya ensiri ekindi bisaana kuba ngatto za bulaaka biri biddugaza n'otya baana bw'amasomero abwekyangirako ng'amazono bukola embuto obuuza nga shadiya ng'omusanze ekyamugwako mu sawuna kuli kwali kuzza ssango naye ensimbi obujulizi n'ebuwuuta waliwo saddaaka emugaana okwebaka emu ku byava ensimbi waliwo ne kaddiira olwayitamu mbe yali nabwe ne zikaza ngoye liba lya mmondo mwe yeerimbise naye nga ngoye nnyini nnyini ndowooza mutegedde bw'ayimiridde alimbizigo mwe yeekwese ndidda ne kaddiiru ke mbagambye wabula ate ebyo biwanvu bunfuukidde ekizibu obudde awangaale maaso mooji nga bwe ndi kibojera ku lwazi bwino wuno muyiwa singo kukuba.